Oh my God, Flick made it.
Grandmaster Techniques.
Oh yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, it's on chill. Yeah, 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 yeah. Bounce it, yeah. Bandy shot, shot on him. Show them all is there, wake up like a nishidra. Bandy shot, rock on him. Leo echa chisha. Usilete dharau mtu mzima. Ingo manataka ishike mpaka china. I'm the sound chief, pia langu jina. Amenipa namba na simjui jina. Toto kifu wani lato. Ete nanipenda ni mungi iPhone. Oku kwa tuwe nshima hela. Salamu wenenda kamputa bako. Tena tuna kesha. Leo tuna fresha. Kaswira kamtoto njoni malize. Mavani ponde ponde niwe. Mwenzako nataka mini valide. Hey, vayaze. Mbigo mba nanyo like a minu aswe. Bada mi nanda kani goye nase. Mbigo mba nanyo like a minu aswe. Bada mi nanda kani goye nase. Mamu nani wacha. Mamu nani wacha.
How can I flash?
Then I turn a good shot. Loud tone of pressure. Then I turn again. Then I turn again. Shy. Toto kifu wani lato. Ete na nipenda ni mungi iPhone. Oku kwa tuwa nshima hela. Salamu wanenda kampe babako.